Open up your eyes, fam, and listen to the blinded beats.
From UG to US and all the rest, let's vibe.
Mozart, what's up?
Tell him, Spider.
Sikiru zo eve kasampo kankuwe. Wamari kubali evi gambo nyumirwe. Sikiru zo eve de katusunsule. Don't you miss it all, let it all say. Sikiru zo eve kasampo kankuwe. Wamari kubali evi gambo nyumirwe. Sikiru zo eve de katusunsule. Don't you miss it all, let it all say. Uganda lwe Uganda, twe gunda te twatika, bulamu bwa kiseera, mukate kukulika, kaseera katugwako, tulwana bya mawanga, n'okwebo n'okwesosola, olw'enfaanana labazigaze bwe ndaba nga tebitugasa, sitole mbuze ninawe bitufimbisa, omuntu aba omu, mu linnya ly'olyomu, mu kifaananyi kye, kitaffe ali mu ggulu, sasiro yo ampola olw'ekyo kye ndinavuluga, n'atamanya nti sigwa mu ddawa ly'ebeerunga. Musayi muto gwe yakalaba nsi okudde ne mu ntalo laba z'otomanyi Baluganda, luga muzanganda gwe sibira ntanda giwulira gituuse mu nsonda lwaki amawanga gakyali ensonga civilization kumuga sawa yakubanguka sikiru zo eve kasampo kankuwe wamali kubali ebigamba nyumirwe sikiru zo eve leka tusinsule tonyumya sitole leta tuolese gwe Sikiru zo eve kasampo kankuwe Wamari kubali ebigamba nyumirwe Sikiru zo eve reka tusunsule Tonyumya sitole reta tuolese Terekera, mperekera, cherondera Taba mujizo ba munyakuzi bwe balugera tera Ne bw'oba osera, wakukera Jukira dunda kujukira alikuwa nukula Ani akira mbuza, oyo atali kongoka Enka kesi yekulega ng'ekitega n'ogitabulatta Ekuteka mugata, bako gakaba Tokungulwa ekyabazuza, twebuza Katugulube, zungulube, katuyiribe Konsekerere, koge yengule sikunyege Kwenyigo jebi yenge, gamyukege mberenge Kasengo temere visenge nga kubido wenge Yenze, nawe yegwe, chikwe, temugwa Omukwagwa, agamu magwa Uwomukwa no ye mwagalari ntole nkwa Teka ntego kwe kumamponyeza lusunga mbwa Sikiru zo eve kasampo kankuwe Wamari kubali evi gamba nyumirwe Sikiru zo eve reka tusinsule Tonyumya sitole reta tole sekwe Sikiru zo eve kasampo kankuwe Wamari kubali evi gamba nyumirwe Sikiru zo eve reka tusinsule Tonyumya sitole reta tole se Obwavu mbochanganku ne mufule funtia Nyimirira ng'omusajja yenna wali n'okuba Yaletutta lugererwa buli kiseera mu Kampala mukubuka Okoze otya okuwona ekibambulira ekisooka kyuse ndowooza Byonna bisoboka n'okwagaliza banno bwe bafuna okufuna emikisa Kola namaanyi ngalaalera asigala alobererera asumagira Obwavu bwo bujja oyo nga butugumbula Noonyanga okumanya okwebuuza kuba kusinga kuba okumanya tekuggwayo tebakulimba wali asingayo Magezi g'amazaale gakyanga museega kununule Otesiga gwe mwenye ekinyakye weesibidde Obwavu obutamatira nakatono kolina mutu Okatwala wa pasta kusabire ku mavivyo ofukamire Kufuganya kwepima ne banno kulaba ani asinga weerabidde Buli omu ku nsi ffenna tetwenkana